Abasomesa balaze obwennyamivu olwa gavumenti okulemererwa okugereka ensimbi ez'okwongeza bannaabwe aba asse omusaala mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Bwe yalabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza avunaanyizibwa ku by'amasomero ga primary, Dr. Joyce Moriku Kadukyo, yategeeza nti minisitule teyasoosowaza nsonga eno nga bwe yasuubiza okwongeza omusaala mu mitendera okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027. Kati abasomesa wansi w'ekibiina kyabwe ekya Uganda National Teachers Union UNAT bagamba ky'essuubi libali mu Sipiika wa Paalamenti yasuubiza nti abasomesa bano bakwongezebwa omusaala era abaali mu keediimu emabegako eyo baddayo ne basomesa wakati mu kuweebwa ekisuubizo kino. Philbert Baguma ye ssaabawandiisi wa UNAT ekitabo abasomesa.
Tulina essuubi nti Parliament yekola appropriation ate Sipiika akulira Parliament ye yatusuubiza ensonga egyo agenda kugikolako. N'olwekyo tulina essuubi Sipiika engeri campaign eziwedde agenda concentratinga ate ministry egenda kuweebwa obuvunaanyizibwa kulaba nti ensonga gy'abasomesa ekolebwako. Olwekyo nga tweteekateeka okugenda mu taamu esooka mu mwaka guno tulowooza nti Sipiika agenda okutuula n'asonga ensonga gya FA.